huntande hoore fandaji malikoura yata fi caggal saria lepota no holtiri yimɓe elehewɓe bamako yelimane e gaw wattuma yogaɓe holliti saria ka juguɗo sembe tan gollanta woɓɓe holti wiide wonko yaari yesso jaati banggal saria
la justice est corrompu
tadugol kiital leydi mali neli torrade sattuɗe sanne saabi watti fo so saragol yettiguine tadioɓe kiita ɓen teguintakon hono ne ɗi golleji hani waɗere no wodiri watti fo ɓe ƴewan ɓurɗo jogade bowɗe ɓe jengina ɗum to minen ga yelimani saragol wattake no wodiri fewi watti fo jon jawdi ma joom bowɗe wonko haala hongomo jaɓete kulleji kewɗi weltiguel ñolma hannden do kabaru saragol ne leydi mali jinande aran neɗɗo wawa haalde haala mali kura sone walani janta do saragol wattewdo laabi laaɓude
sans aucune contrainte
saria tawangal yoddun wotere e dabareji sinuji yogaji ley mali saabi alhaali rafinde anagu darane muɗum famɗa fe ele jogla basiji waratu wola yuɓno gulleji amiri e deɗe sigu wulti wiide koɓe andi kay so yi kabaru wittanama sere tan yo saabi kaldal e kawral wasi bangal muɗum
maintenant
kulleji fo ko watte hannen le gelle meɗen yaade le gureji meɗen haalaji muɗum an hani waɗede le bolongan tofon fanden mi yaade to woɗɗi menen amiri en fina tawa ana hasigini jaati me gollida ɓiɓɓe leydi no fe da muɗum fattade laamu on kan e baale société civile pelle parti politique watti fo so torraji matama yallama heɓanam huncita ɗum le fina tawa meɗen
traditionnellement
kiloji seeɗen to sigu tun le wuddundu haalananen bankas na darda jugem ɓe wattande hakkillo sanne jamare nde banggal golle saria e on wattu goto ɓe darraɓe ɗum patiɓe kaɗa fi saria golle no haniri keɗɗana kalifa guindo goto haalnana en to bankas ɗum
amɓe min ñini jugeuf
mbeɗe tewtora ɓiɓɓe leydi fo kan e sarotoɓe fo tinno bata sariyaji hollitaɗe le kabarji taƴi no kiitele leydi ɓe acci jaɓde buuɗi yurkuyur kako sarotoɓe ɓen yoɓe huuni so fuɗɗingal gollal ɗum anana to saaba hannen feeso mo wala bowɗe ma taajiri yettini yeeso mabɓe ɓen ha taƴote ɗum no woɗiri yalla ɓe jokka godi jum saabu so kiita taƴata ka woɗiri anana to saabe waddede kutteji yogaji
dunke sareɓe holti wiide saabi alhaaliji kewɗi jammere nde famata fewi anniyaji mamateɗi ɗi mamadou guise yo dunke saria holti wiide gollirɗe saria ɗe na goɗɗi jammere nde sanne nden ona tiiɗi ɓeɗo andano ɗum worri
banno tawira fo torra goto wonko juge on hollita ono han ƴewde hono no taƴirta kiita ɗen o anta homo won jon gonga homo wala jon gonga sa watti fo so yimɓe sarotoɓe wari sa heɗikenɓe a antan joguiɗo gonga a antama wona gonga gañol man hannen kiiteji ko heewi ana taƴe nde leydi mallel ɗum waɗirtaka no woɗiri ɗum saabi hannen so ɓiɓɓe leydi malle ko heewi hannen ɓerɗe muɗum ana metti sanne do kabaruji taƴi on kiite nde leydi ni
jamare nde e pelle haalnanen foof no darda laamiɓeɓe muccande hoore sifa saria mo gollata e ley potal mo goto foof ɗum wawi nawtorade halfinaɓe finatawaji ɓe miccitini wiide e hakkillo mabɓe kamɓe kay fa hande sifa saraji nden ɗi no wawi nawtorade jaati e ley malikoura o e wi mabɓe eko wawi timminde basiji kewɗi hakkude sinuji